Willy Paul,
José,
Medi.
Unataka benzi ama unataka benzi? Mama, basi ukitaka penzi nifuate twende hivi. Mama,
mata nikupalilia kama kuku wike. Mimi ni kijana bomba, utanipenda sana kwenye duve. Hey, yeah. Siri zikigongana utafahamu siri ya hii duve. Mama, malikia nikamate mgongo. Na mimi ni kukamate mgongo. Niendeshe ka baisikeli na ujuzi wa jua kali.
Yes, I don't lie, lie, lie. Niwe mina die, die, die. I swear I don't lie, lie, lie. Niwe mina die, die, die.
Ma, ooh, mama, mama, mama. Ma, ooh, mama, ma, ma, ooh, mama, mama, mama.
Masheri sheri, nikutafune kapikichi. Nikubebe ma baby baby, yeah. Tufike paka kileleni. Amini naposema na kupenda. Amini naposema na kujua right.
I love the way you give it away.
Take it down low.
I love the way we live and sing.
Take it down low.
Give it to me baby baby.
Take it down low.
Umuriza mama ya
ya. Take it down low. Niendeshe ka bicycle na ujuzi wa jua kali.
Bombastic mama,
lambe design gani?
Nikubebe design gani?
Shira kumugongo,
oki majesty.
Shira kumugongo,
amajaika.
Shira kumugongo,
nifunge bao.
Shira kumugongo,
Kironado.
Shira kumugongo,
baby fantastic.
Shira kumugongo,
you're my fantasy. See, 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 yeah.
I swear I don't lie, lie, lie. You and me na die, die, die. I swear I don't lie.
Fantasy, see, 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 yeah.